The number one record. Kodo salaiveti, Hidaya anaroteti, Susumila salaiveti, Dagi yake chokoleti, anafanya na suffocate, Mtoto amejiseti, anafanya mimi na sweat. To the left, to the right, to the front, to the back, to the left, to the right, to the front, to the back. Will you marry me? Hidaya, will you marry me? Will you marry me? Hidaya, will you marry me? Will you marry me?
Na huku na mimi na chizika. Hata anapocheka nipo hapo na mimi nacheka. Kiuno chake ni kama farasi,
Hidaya.
Akitembea ni kama hataki,
Hidaya.
Kiuno chake ni kama farasi,
Hidaya.
Akitembea ni kama hataki,
Hidaya.
Tumu lake kapeti na yoyo,
simu ni miti na yeye.
Tumu lake kapeti na yoyo.
Akinatafuta mwana Hidaya, Hidaya, Hidaya. Uko haya, Hidaya, umenishika vibaya. Kucheza na we sioni haya, tuwachome kama fire. Uko haya, Hidaya, umenishika vibaya. Kucheza na we sioni haya, tuwachome kama fire. Mise, mise, music empire. Samora Baza Freak.
Respect to Chief of Human, the big boss. Legra. Big boss, Musa Babas, 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 Soma Mwanya Mila. Olaga, TK Mbili. Number one records, records, records.
Wamenyoka.